West Heat Music Club.
It's me, best boy, aka Mabwana. Ancient star, Mac MJ's. Senanga Patop. Let me get him one more time.
Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna.
It's me, best boy, aka Mabwana.
I am headed to the top, I'll be right at the top.
Luna kwa nulu nisipiza jemba, ni kwa maeli azikuwa nukiru na mataikuni. Munieze kompea ni mirapani, efe lile ingesi na madampo mikotani. Vale kucha esi konji mwatauni, abasa ezi vule ya felani bulauni. Likazemu mubona ngevalikani, mukaziele ya kule lumitimele batani. Likutela tusa kumuti osakoni, hakuna ze ukufa mkutoa matokwani. Ushinya felani kari ya yonani, azawaizi mukaruketa
mbukini. Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top.
Neke ukani apulela nga bilomo, anisabi kuli uyomo ulo kwa lilimo. Kono fana kuzibiseleza jimo, na yani umbi uinge chemba ya mushamo. Wakabu pilo watu labule kiwi, mwendi uzama ekama utukonji Malawi. Azawaizi na nyana otolola, mafoni yani akalezi motu motolola. Ustolo kele nekele sibuiji, magazi ya konu wanganu na nyanichi. Na nyani sawa elu lapela kwa chechi, notisi mutu mutu fela mwangu
kutoya manilash. Makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna.
It's me, best boy, aka
I am headed to the top, I'll be right at the top.
Kuna kuweza nga kaufela ze mukona. Kungola ni mavizo ni mota ze sizamina. Kuno kuna nyamu kayoshwa kufita. Mutunda mena mwakuta kwa kule malikota. Inge nanya ni vukoni levu pilo. Kwa valika ni moki ufie ni sacheli kelo. Nisabule liba mungu ni lusaka. Basari babona kwa nukina ya bawayaka. Zalo na linzi ranyari kwa ulukile. Mwakuna kushaina mwalijana ze tulile. Luna lukatia ni kuya ama bonja. Lupajete lipule kama
buto ya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutoya makona kutoya, kona lini vila ezi zehona. Akimina muni pompela moya, ingeone kwa mubi mungaluna. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top. Kutundana makona kutundana, kono kushwa inge kufita kuna. I am headed to the top, I'll be right at the top.
Mr. Cyber Sivandi, Piki Wam Riverside, Njombi Wani Pasenanga, Mr. Betsy Mavekta, Vene Muta Austin Pamungu, Alasoni Kaplanga, DJ Mike, Sound Engineer, DJ Ice, One Body Pashani, Mr. Mununga Milile, Mr. Deabaka Water, Mr. Dickens Panda, hakiteki mwene DJ Auteza Smart Obama Mateveto
Rise above Neptune. Who is that? It's Arthur Busy on it. More fire, baby. Downloaded from westheatmusic.com.